Producer Paulo,
moyo unatamani kukaa karibu na wewe, nalia bila wewe, bila wewe. Sema kweli mimi sina gharama, nikikukosa naji wewe, na moyo wako unaniumiza daily.
Bila we, siwe bila lote.